waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
wararka maantana waxaa ka mid ah sharuuc cusub oo ku aadan garoomada diyaaradaha ee dalkan Australia oo loogu talagalay sidii loo xakamayn lahaa faafka xanuunka COVID-19 noociisa cusub oo markii ugu horreysay laga helay dalka UK. dadka degan magaalaweynta Brisbane waxaa lagu boorinayaa inay joojiyaan iibsashada alaabta badan ee aysan u baahnayn iyadoo gobolku uu galay bandow lagu soo rogayo bilowday caawa 6 fiidnimo. Ra-iisul wasaare Scott Morrison ayaa sheegay in tiro shuruuc cusub ah oo loogu talagalay dadka rakaabka ee saaran diyaaradaha dalka gudihiisa u kala gooshay iyo kuwa caalamka ka yimaada looga dan leeyahay sidii loo xakamayn lahaa ama loo xadidi lahaa fidida xanuunka coronaviruska noociisa cusub ee laga helay dalka UK. magaalaweynta Brisbane ayaa hadda waxa ay galaysaa 3 maalmood oo bandow ah kadib markii noocaas cusub oo aadka u faafa ee COVID-19 laga helay shaqaale ka shaqeeya karantiilka hoteelka magaalada Brisbane. shuruucdan cusub ayaa waxaa ka mid ah in lagu qasbayo dadka rakaabka ee diyaaradaha saaran iyo kuwa ka shaqeeya inay xirtaan afduub mask loo yaqaano. sidoo kale waxaa ka mid ah in xanuunka ay iska baaraan lagana waayo dhammaan dadka u soo safraya Australia ka hor inta aysan soo fuulin diyaaradda, iyadoo dadka qaarkood arrimahaasi laga cafiyey. sarkaalka ugu sarreeya caafimaadka dalkan Australia Paul Kelly ayaa sheegay in shuruucdan cusub ay yihiin kuwa saintistayaasha ama dhakhaatiirta caafimaadku ay taageersan yihiin.
Our main issue is to keep Australians safe and to really make sure that this particular strain.
Ujeeddadeena ugu weyn waa inaanu ilaalino ammaanka shacabka Australia, runtiina aanu xaqiijino in nooca coronaviruska ee cusub uusan noqon kan ugu badan ee Australia laga helo ama ku fido. sababtuna waxa weeye noocani waa mid ay adag tahay runtii in la xakameeyo, waana sababtaas taan doonayno inaanu tallaabo adag oo degdega qaadno. waxaa sidoo kale 50% la jarayaa dadka dalka dibaddiisa ka soo gala gobollada New South Wales, West Australia iyo Queensland wixii ka dambeeya 15 bisha Febraayo. Mr Morrison ayaa sheegay in gargaar dhaqaale dadkaasi waa dadka dalka dibaddiisa jooga Australiyaanka ah loo diyaariyey.
$15.5 million has been provided to people overseas to assist them, and that's with some short term.
15 million oo lacag ayaan u qoondeynay oo ugu talagalnay dadka dalka dibadda jooga in lagu caawiyo. waana taageero dhaqaale oo waqtiga gaabana oo aan la saarin lacago dulsaara, mana aha ayuu yiri lacaga qof walba la iska siinayo ee hadba waxay ku xiran tahay qofka dhaqaalihiisa. qofkii isagu isdabari kara oo lacagtiisa iska bixin kara lama siinaya, ayuu yiri. laakiin ciddii dhibaato dhaqaale oo saxa qabta wasaaradda arrimaha dibadda, gaar ahaan safaaradaha dalka uu leeyahay, ayaanu siinay, ayuu yiri, dhaqaale lagu taageerayo dadka xaalado noocaas oo kale ku jira. premyaaradda gobolka Queensland Anastasia Palaszczuk waxa ay ku boorinaysaa dadka inay iska dhaafaan ama ka baaqsadaan inay alaabo badan oo aysan u baahnayn dukaamada ka gataan, iyagoo ka cabsi qaba in waqti badan guryaha ay ku jiraan. tan ayaa imanaysa kadib markii 3 maalmood oo bandow lagu soo rogay magaalaweynta Brisbane, taasoo bilaabatay maanta 6 fiidkii ama 6 maqribnimo. dadka degan golayaasha deegaanka Brisbane, Logan, Ipswich, Moreton Bay, Redlands ayaa dhammaan laga rabaa inay guryahooda joogaan ilaa laga gaarayo 6 fiidnimo maalinta Isniinta. tan ayaa imanaysa kadib markii nooca COVID-19 oo aad u fida oo horey looga helay dalka UK sidoo kale laga helay qof shaqaala oo ka shaqeeya hoteelada dadka lagu karantiilo ee magaalada Brisbane. dukaamada waaweyn ee supermarketska la yiraahdo ayaa hadda ka fakaraya inay soo celiyaan inay xadidaan alaabta sida waraaqaha musqulaha oo kale oo dadku ay gadan karaan oo la xadeeyo. Kadib markii dad badan oo ay dukaamada ka boobeen waraaqahaas musqulaha ama toilet paperska iyo alaabo kale iyo weliba cuntada qasacadaysan. Sakaalada caafimaadka ugu sareysa gobolkaasi Queensland Teresa Janet Yang ayaa sheegtay in runtii aan loo baahnayn inay dadku waxyaalo aysan markaa hadda u baahnayn ay iibsadaan ama wax panic buying la yiraahdo. Gobollada kala duwan ee Australiana waxay soo rogeen xanibaado ama xadadka oo ay ka xirteen dadka ka imanaya magaalaweynta Brisbane. West Australia ayaa sheegtay inay gebi ahaanba xadka ka xirayso wixii caawa midnightka ama habeen barkii ka dambeeya dhammaan dadka ka imanaya gobolka Queensland oo dhan. Gobollada kale sida South Australia ayaa iyaduna waxay soo rogtay xanibaado lagu soo rogay dadka ka imanaya magaalaweynta Brisbane oo laga doonaya 14 maalmood inay iskarantiilaan. South Australia, sarkaalada caafimaadka ugu sareysa South Australia, Professor Nicole Sperrier, ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay noocan COVID-19 ee aadka u fida oo markii ugu horreysay laga helay dalka UK inuu ku sufido South Australia. Xanibaadihii saarnaa xeebaha waqooyi ee magaalada Sydney ayaa la qafiifinayaa markaa la gaaro 12 habeenimo ee axadda, inkastoo case cusub shalay halkaasi laga helay. Halka case-kan uu ka yimid ayaa hadda baaritaan uu ku socdaa. Wasiirka caafimaadka gobolka New South Wales, Brad Hassad, ayaa sheegay inay jiraan cagajiid laga cagajiidayo in la qafiifiyo xanibaadahaasi horey loogu soo rogay xeebaha waqooyi. Arrinta ugu weyn waxay tahay, ayuu yiri, oo ay ka fakarayaan saraakiisha caafimaadku waa in ninkan hadda laga helay xanuunka maalintii shalay ahayd horey looga waayey. Marka dadka waxaan ku boorinaynaa, ayuu yiri, inay soo baxaan oo isbaaraan. Isu baar, ayuu yiri, naf ahaantaada iyo weliba shacabka reer Sydney iyo kan New South Wales iyo weliba shacabka Australia ayay dan u tahay, ayuu ula jeedaa in aad isbaartid. Sababtoo ah ma doonayna, ayuu yiri, inay jiraan kaysas kale oo bulshada ku dhex fidaya oo aanan ogeyn ama la socon. Gobolka ayaa laga helay 4 kays oo gobolka gudihiisa la isku qaadsiiyey, iyadoo 26,000 oo qof ay xanuunka iska baareen. 7 kale ayaa laga helay dadka dalka dibadiisa ka yimid ee hoteelada ku karantiilan. Premierka gobolka Victoria Daniel Andrewsna waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay in tirada coronavirus ee maalin walba gobolka laga helo ay muujinayso in shaqaalaha dabagala dadka xanuunka laga helo ay hadda ka adkaanayaan xanuunka ka fiday makhaayadda raashinka Tiger lagu gado xaafadda Melbourne ee Blackrock la yiraahdo. Gobolka ayaa maalintii labaad aan laga helin wax kaysasa oo COVID-19 waa Victoria, waxaana Premierku uu sheegay in maamulayaashu weli ay ka shaqeynayaan siday u ogaan lahaayeen halka uu ka yimid kayska qofka ka qayb galay ciyaaraha cricketka ee ka dhacay MCG-da, sidoo kalena qofkaasi tegay xarunta dukaamada waaweyn ee la yiraahdo Chadstone Shopping Centre. Qoysaska iyo saaxiibada dadkii Australiaanka ahaa ee ku dhintay weerarkii qaraxii 2002 ka dhacay Bali waa 12 bishii Oktoobar ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin in ninka nin looga shakiyey inuu ka dambeeyey weerarkaasi hadda laga sii daayay xabsiga. Abubakar Bashiir, oo ah nin 82 jira, ayaa gaari looga soo saaray xabsiga Bogor oo ku yaala galbeedka Java maanta oo ahayd Jimco, kadib markuu soo dhammaystay 15 oo xariga oo markii lagu soo eedeeyey falal dambiyeed argagixiso ama dambiyo argagixiso. Alberto Talarica waa afhayeen u hadlay kooxda ragbiga ee Coogee Dolphins oo ku yaala magaalada Sydney, oo 6 kamida xubnaha ka tirsanaa klabkaasi ay ku dhinteen qaraxii Bali. Waxa uu sheegay in siideynta Abubakar Bashiir ay tahay runtii wax dhibaato ay aad uga xumaadeen dadkii dadkoodu ku dhinteen weerarkaasi 2020. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qiray in maamul cusub uu bedeli doono marka la gaaro 20 bisha Janaayo. Tan ayaa imanaysa kadib markay soo baxeen baaqyo lagu doonayo in xafiiska si degdeg looga xayuubiyo Mr. Trump kadib cawaaqibkii kasoo baxay dibadbaxyadii iyo rabshadihii ka dhacay baarlamaanka dalka Mareykanka, kaasoo 2 qof ay ku dhinteen. tan ayaa imanaysa maalin kadib markii kongareeska dalka Mareykanku uu si rasmiyan u sharciyey ama u xaqiijiyey in madaxweynaha la doortay Joe Biden uu yahay midka ku guuleystay doorashadii dalkaasi ka dhacday sanadkii la soo dhaafay. Afhayeenada aqalka hoose ee baarlamaanka ama House Representative-ka Nancy Pelosi ayaa iyaduna ku biirtay baaqyada lagu doonayo in golaha wasiiradu ay soo qaataan ama soo xigtaan qodobka dastuurka ee 25-aad oo ku khasbaya madaxweynaha Trump in xafiiska uu ka dego inta aan la gaarin 20-ka bisha Janaayo. Saadaasha hawada Brito oo sabtiya magaalada Beth waa qayb ahaan daruur iyo 37 degree, Adelaide waa cadceed iyo 34 degree, Melbourne inta badan waa cadceed iyo 28 degree, Sydneyna waa 25 degree, halka Brisbanena ay tahay 27 degree. Halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay eber dhibic 78 centi oo lacagta Mareykanka ah.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.